Polisi Paris ekutte omugoba wa loole ku bigambibwa nti atomedde omwana wa myaka 12 n'amukirawo ku kyalo Manga mu Paris Town Council ku luguudo lw'e Kamuli lw'ekkumi Paris. Omugenzi ye Pavin Takali muwala wa Michael Kwiri ng'ono yatomeddwa loole ekikati afuse ebadde evugibwa Opio John Roberts nga kigambibwa yabadde ewenyuka buweewo. Wilfred Kempasa ye mwogezi wa polisi mu bendobendo lya Bukedi.
Wabula driver ono tasobodde kuyimirira watumeredde omuntu ono azute buvuzi paka ku polisi ya Paris neyo reportinga era polisi nayo netuuka ku kitundu ekyabadde accident. Omulambo gw'omugenzi neguggyawo negutwala mu Paris General Hospital okwongera okwekebejjebwa. Wabula singa polisi tulabula abantu bonna abakozesa amakubo babe beegendereza nnyo ne ba driver nabo balekerawo okuvuga endiima okusobola okwewala obubenje nga buno obubeerawo.